No one tiri yande joni utermintaji sapo e joi studio kalangu habaruji e fulfulte. Kori wa nyale jahane sembe kabaruji mena haldo fila tidir ka ngurdan to enan difa futa wedu kondan e leo donka nungon endu enda enanan yewtari ko hoja to enan do fi o. Kori wa ruji ka wone faba tobe ndaro be faba erbe duniyari wadi kandu batu mudu hande nde enda hore jo kori wa ruji mo leidi nishar hali do fila kule kome kome nafa yade bibe leidi. Edo hantode habaruji dinata yewterde fawar joni Hassan Soumane Diorom Karra wadani yaade bandi min jaato gungu Mohamed Antani do fi ko darto fawar jondo jonde bibe adamaabe ton en der wul Karra jiango ton departement Boboy region Modosso kol jay hirte mo Soumane Amadou wadanto habaruji fulfulde nonni faande habaru o ko puddirta ni go fugi nanda hono himbe riwo waabe toende Algérie ko watta kem tato e noga e jeego bibbe leydi Niger hawtaade e faande noga wobbe jaabe leede godde janaane fereje godom be jottake Agadez yurto en Algérie dum du konna himbe no latibe ni wakati be jottide en yerno dum wo wurno ni honbe leydi men Niger be kay wallete non ya yotto wuroji mudum en yerno fawarjen Issoufou Boubacar latido goto himbe jabbititobe himbe jiwobe leede godon gam batte yitude leydi enda hono halirto enda Agadez non ni fawarjen ele habaru na tawadu konna an harfi ko darto himbe egube nanne ne kase mbi egube du kamon egube no kuje mudum en kany e fere be tawabe der region en an mo fawar joni di fa dum wono mbi tedo goto no wi fa hande ni hono Fana Bulama oto do kono wi Musa Kalla nimbe no latibe e be tawa ele himbe fere be na mbi egube no kuje mudum en tawabe do kono e sador man gundam dubi ko to nayni en da der majundu fawar den wari beydeke ele lew sumaydu be ngada ujunaji latibe tawa e sadaram on endan be muydu kono be kalana bandi min lama Bokar no be ngoma ngada ngurna mabbe en kettinanobe kambe be
to azamina jiki masal
der sumaye de imen godi sadarmaje sanne men gala golle de men gada men gala ko men nyama men gala ko men choda Allah firtam men lawol men keba ko men gadir sumaye de menen ma sukabe amen jama are Allah fu
modaka
gamuga Allah
ko mida kettinanaki Allah amma sadorda ni woni ko min goni miden jia gam perodo ko la fu ballo do no tampa de ko Allah wadi tilai nido jamrahem miden ela Allah waddam min ko yirda min cojjito to min joy fadi amin ho de du miden jama yaade e gomnanti e pelle mbaloje ballitan
kurujidi haka
non wontere hon yarrambi non kurwaruji kawon faabotob ndar faabede kande wadi hande julle mun kero duniyaru fu nenne ne ka don enda horejo kurwaruji mo leddi Niger o haali filla milioji e milioji ko latidi konan wattama gam batte faabade yonkiji bibbe adama e reddi men Niger dun du konan ni e do nokkuje kewde har filla ko darto han jose en koji cellal bibbe adama be kany en nan ko nandi e mudun nani ko fawar joni suba ko enna kanko Ali Bonjer o haali wakati hono julde de enna Adama Dawachi waddi halaka sede e makanani
chakane le mouvement hitane fu fedde de no wallire himbe ujunaji ujunaji der leede duniyaru misali der chakantaraje to rafike joron hakkilu fukki ngo tawa nato bonon daji diam e ko nandi titta kewti batu nyalane dedu no lawol no min miccintina himbe nafakka duru wande hakke bibbe adama duru hisinde yonkiji himbe neddaku der wakkati to himbe tawa der sadormaji dundu woni duru go fedde croix rouge mo leedi Niger wondi wadam milioji hemre ko min gattata hitane fu gam waddande himbe balla har ko darata nyamdu cellal bandu jande wartirde potal ciaka himbe nadu lawi wallirde ummotobe leede mu eno jahaleede tubako be der balla walliroobe amin yonkiji re'ata gonnu kisine hitane fu
non ne fa ne fedde hono fa war jondu kondan wonde no watten hakkille sanne region mo difa kambe be gadi hala mabbe be mbidu kondan nda hala mabbe hono faltude pale gadaade der difa den enda no walla himbe gada ya wartaji mudum fa woda non ne fa war jondu kondan ni hono gollobe du kondan tabe egina kan kuje mudum en dum fulu beeda wadde hono fa war joni hono fa war jondu wallude yaade e bibbe adamaabe heba musala ngurdam dum wonno ko be kalle haalo mabbe gol den gadi kenyande endan to endan difa nenne ne ka dum du konda gam batte hono hollude fa hande du konda ni sodugol enda hakkunde mabbe himbe taabe ton endan nanne ko biyete do fa hande du konda ni Mamoudou Abdoulaye goto e mabbe no enda haali wakati mabbe ganna haalaji di enda bandimi hoji halaka Mukhtaru Hamadou.
Nous avons dénoncé des actes.
Min janki uminal ko wala e lawol ko bandiraabe amin tawabe der fedde singande gandomol hakkilo fukkingo de gonno gadane min kali du do mabbo laabi mawdi joji der gallure din den ne min jami laabi din pirte heba ya warta hoyana nimbe min janki du fa hande nangol nimbe ko wala e lawol din dum do min bi uminal nimbe ko wala e lawol dum be ummo dow kanu hunde non ko rafata laabi Rafin kejaran de nagu tawagu jondongo miden do mi yade to horebe house be e sogeje kawji di filla de nagu din koytina kulle gere hakkunde sogeji din e nimbe fa ndurwida e rafi de nagu tawagu
contre cette insécurité
no wantirni fa nen hono sogeje habini jogibe malfaaji hautade police be faayaade kenya talato enna be jii'e hono faabar jom bangal na mbi andu kon nder laabi boli ton enna kotonu gallude lamor leydi bene ciagal ko waddu enda ko buri hewde mabbe du konna wonana ni filagol hono galle laami do jippido miteddo yaayi boni latido kany o enna jamino himbe leydi bene to nyaaga da cubaaki ngada ki enna noga jert lewru avril ko jabbi dum dum du konna wono cubaaki deputebe ko laati himbe parti ngala e laamu naatay e mudum nenne ne kay du konna so geedi kono habbini no dari dum du konda hono be kada himbe yottowade e galle den enda dum waddi ko fawar jeni AFP kany won ko wurtini kabar o enda yerno holliri e lay habaru mudum o nonne faande habaru ko kettindo ni no tawadu konna si en jeebi honno wodi no kur latinde wonno dar no to tay leydi Niger daro darne tawe fiobe barnaabe en garbinobe wala lay nadu konnan kanti lay dundu konnan wadde ko be jojjin no konne gam batte jabbitaade hon sukaabe latibe do wobe wumbe tokkobe himbe latibe ladube gam garbin on enda no konne enda ni no wodi hande de enna sukaabe ko wattu nogayo ko be gonne be kawji en nokko o subako enda ni bandi Mukhtaru Muhammadu o yoy yoy Hadiza Muhammadu latir kany woni horejo no kuro halani mo fi ono yartu
notre activité
golle kinki menga atani gamman nangana suka beno wokugo eto e balata ko nyame ko e nyamata ko e holterta wattugo e de jangirde hitande men bata wattugo ga hitande afti hanti se hitane gareedo men gatta be jangirde inne ekitato golle jungu gado leche inyogol suka be kamen nangani ni kabbe chapande didino embe woni hedi men nangana be kabbe chapande joyno men bata e men nangani be der gollirde de Mangala semme, semme en kep bedar semme had de mo ome.
Na arrive a trouver des assistants.
Nani sendar du kodan hono fedde sukaabe ummatore leydi Niger fedde maunde enda na hanno tawe pelle den fudadi heydin tinama dum won biroji de hore ben enda jonno ke intinongol heppi wadde sabu be gala jawdi ko watto dum dum wonno ko faande Aliou Umar latir kamoni horeje fedde de wakkati mo kalti enda o halani Rafika At-Taher do fio
Initialement le processus allait démarrer
ko hanuno ni woni illa arande sigila cubaki kin yare yeso ki fudda fuddorde lewru mars ki timma go lewru avril rafi cede ni waddi ko cubaki kin wadai gan cede kanade gatteden hitane hikkade kanje goni kebaki illa hitane dubi ujunaay did e sappo e jeetati ko min cingi sigila o na ko min gatti dani e sarusi ardido leydi gomnati on sarusi odu yami minister kawjido kawrul jawdi leydi durwon no wadi ko cede de kebu cubaki kin timmini nyande fu cede de kebi nyala den tajete sa cubaki kin wadi de minister watta himbe jahdu ewtino dara de redu leddi ton no cubaki kin wadira merube ben ko gidi tan gatta gadda kolla ko min gidi du woni cubaki kin wadire go mako
na wontido na galle nyemen andini wakkati mo gonde o wakkati sadar mar fila ko darto yite kuran ko tayte wakkati fu wakkati ji goddi kay yaata banon kuje godon dum du konna sadar mo wona wadda yaade e jonde bibbe adama be no tawadu konna hara fila ko darto masiniji di himbe gattoto gam batte hon immina heba yite kuran e enda nene masiniji du konna ndeni boyi boyi no golla na wawi darade wadda du konna bonondaji goddi dum wadi ko bandimi Umar Hamma o yoy yoy mojjino masinaji enda gam batte o fama kambe ne noy golla ma wono yar e le wakkati odo Omar Haruna woni odo ko wiyete moddino masiniji kuran
ala ko piru wogete
fadde tajol hite kurangol no wade neddo hanana mojina groupe mum fawa resa amma saito hite ngen tajja ko jomun ummo wara wi'a dem fondi citta groupe mum dum wadi ko wakkati fu rafi nebbam no bonna groupe ji mabbe groupe sada gollido hemu saito jewda sako nebbam mun jacci na jaccay se jacci kay beydana dum amma saito nebbada hanti ummina mo goddum ya helo ander makko dum don wana gonga to ni be ngara mo inde groupe ji mudum bako wabbe no dargaabe da fondita nun en kokkata ma bambudu mi do fondita der jaloma sapo degom joyi na jeego
am foygo dizidu
na wantiri faana juude do niger juureede lawol burkina faso yaade mali tokkobe lawol gol no yi'a sanne sanne tordaaji toraydi ko wala do pale pale ngatte den enda dum waddi ko fawar jondu kono dum latni be sabdar ma hale filo tew tewru mabbe bandimin hono biite do rahilatu sumana wadi jahangal gal o yoyto enda ni biite do malang zamnau horejo bibile niger jodute na mali wambe tew tewri halani mo sabdar mo enda ko wonno waddana be
masala mu embe da nam
mine bibbe leji niger tawabe ba mako no min keba torra police ji do lawol e natol niger ibe jabe amin cede mali e le burkina ko buri mettude mum du balen niger mi den kokka cede dem ba ko mi den godi carteji amin identite bi leji niger yoba cede gom der leji mudum dum mettina kem biro amin joda ni gu no wadana min dereji kandudi no min jama yade e gomnanti heba na dum mosala bibbe leji niger be anda hakke ji mun no bawi de cede den gamder leede yasim miden joba buudi keme nay yaade keme jeegom ko wadi kakin kimidi woni gam min woni horejo om mi woowi yobude dum nibe du kala ni kam fila majjundo lawol mali burkina der mali ada acce mbi tada sada wondi e carte ma consila amma bi niger fu mo wala carte acce take wito
basida mi raski niger
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
lamba chapande jenai topere etati FM tesawa
do radio Tarmamwa lamba chapande jenai jeti topere joy FM
birnin koni do radio Nia
lamba chapande jenai jeti topere joy FM belle yara
do radio Dalul lamba chapande jenai jegom FM
studio Kalangu
non wantir yewtere men pindir en kali hala jahangal jaadi min ko watton endan to ite karra wonana der departement mo boboy region mo doso wuro ngo endan himbe mudun jogondiri no nangondiri wuro ngo himbe mudun tokkidu konnan golle latiddu konnan keboje mo jereji dum wonno ko jawro wuro ngo bitedo Hassan Soumana halani bandimin gungu Muhammad Antani e der jahangal mudun ton endan
Sire kara kiloji jego o sobirre hedde letugal birnin gawre tawa tonder region doso remob e durobe gonno buri der mayre gada dungu rewbe e worbe sire den fu deme kaliji gatta Hassan Soumana jonguro kara
karra boray himbe karra dudal golle mu en fu demal ibe dema dungu ibe dema kaliji du de dungu yawti golle kaliji den worbe e rewbe fu no gada di
way boray gatti
gada demal ibe durana
goy hin kaade ni
idi den fu miden gada gande a wari do karra a wi'an ba himbe no durobe rewbe e worbe fu no dura deme kaliji handen rewbe ben buri hukkude dum sembe wala du fu gondo no
se goyowo yikkusino sino kambo koliko goro
sadam ma hutawaka chaka durobe e remobe na
masala kursi iri gamara
gacci fu wala chaka amin gam wi'a kana wala ku buri jonde jam welude himbe kawra kinga labi jonde jam ku buri rafike joron hakkilu fukkimu rafike joron hakkilu fukkimu go handen himbe kisake gi'i ko wala ko dun nafirta min woni jowuro kara mi wonda sadornam fu do der wuro angu sadornam chaka durobe remobe wala sadornam na rafi narral gum gal warta do to an gal heppata heude musala fa wi'e gal yari to lamido de himbe ben jafudiran non sebe jafutira de dum wardi yomni gudu sey dum yomnodira neddo fu hita hakkem hita gen nyifi kadan wakkati fuudu mi do wi'a himbe durwa to billano no dir duubi an jeetati ni der jowura
ay mandu masal kul haw jidal faddo hare ade nga andel alhamdulillah
lokkol e lokotorore wodi der wuro kara hanne
lokotoro ko ara gono kango
lokotorore no wodi ide golladu rewbe no gara nyawtu worbe no gara nyawtu rewbe no gardu beyna mo beyni wuro fu no jukketen fa himbe kuli jonka no gara lokol on no golla miden godi ba college rewbe worbe fu janginobe amindu no godi no kejori yettore
wodi kina igir ko sabunda
no wontir yeter nan ɗon de enan to enan karraleedi boboy nenene kay région mo dosso do filla ko darto jonne bibbe adam mabbe to enan do mo woni ko habaruji fulful tili hande de enan studio kalangu sende Allah hewtin en jangoto nan to habaruji fulful ko min gadanto on do sigila mudon mi accida Usman Sina wadda habaruji e hausankore assalamu alaikum mbalanta jamwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum.